ori makkanan hitaande ujunere e temede jena e chapande jena e tati hamisu woni inde makko kano himben antiramo adali jimowo no enda e dengal germare hawsan koore francere faaye anglaire o mo janjina batuji do majjum der jibidi du kondan o mo wada halaji fi yidde hakkunde rewbe worbe le gallure andit sobbire leydi niger to woni to jangano l'école nokuto yoppi jannene endan warde jangudo na université addumumuni mo gallu nyeme adali oni o yii hono gaddo jimi e bamidi endan hunno ko wodni mo tino sane o wadi den du konda illung o mo wodi dubi sappo e jena
la musique c'est quelque chose que
jimi hunde non ko welno kam illu cuka ko am ko ngarmi tawmi do université yaade to fedde hawjinde filla fina tawaji e adaji ton dummi fiide guitar e yimude leddi niger fu no foti mi yila kelem de mi wowai wadde hiro am halal ko adali mi wadu jimi didi no bimi kan dume wadi komi yata yimoyde der nokku go
bitu sia de spectacle
himbe yidibe jim makko adali o endani be biye mi jii e makko hono ni neddo latido baado golla mudu gal enda halaji di e kibaru on no ya to hani yaade fu
adali o no neddo no jiddo jimi sanne imo wodi dande wende fudunde mo fiya guitar e yimude hana no weluni mi fuddana yidi e mo yima der nokkure to wite place ab do ne wodi jimol gol o yimani jangobe universite to wi le nyaminede universite don sai se nimbe ngadi jonuwol deni o wari to wite place ab e yimude gol ayya ni jangombe universite no tokkitimo yimude kambe
won senta avec lui
kanko on jimo non kanko wurtido jimidi adaki du accude jimidi enda gani hajeji makko fu o mo huntan der majjum o wiidu neddo wa jogade jimidi tan
la musique est trop jalouse
jimi no hunde no ko yida hawtede e kullego fudu guitar buri jimi ko jimumi no kewi amma mi do wodi didi di ko nyammi no wodi jimol gol jimumi do dewgal yaade yeso du on nano an ko wite zamse
si ce qu'on appelle zamse
jimma ko do wurtindi burdi sembe kan wonno sa sabu kanyu e sababi dido won ko andira sanne no himbe hettino do telefonoji e hore mudum ko ardini woni o wada inde sanne e le fi jimi di enda